asoli baranyo we na umura
ibara lya Yesu yabaye
ibara lya Yesu likankiza